sanyu 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 funa we nkulabe sanyu funa abalala te bankuba wewe kali de chitambuza mukama yakola yakola yabumba chenjagala wate nekoza nekoza na enga gweni na yekwe wagala full time obula wofuna di time we nkusaba time nange mbanjagala vibe
I know, you know, I know.